ebyensi bwe bityo yumulokite mikwano bwe kityo nze bindemye okutegeera kuba jjo tegesibwa n'oyo gw'olina yawakulimba tomwetekera n'agamanyi omugamba abikke bujja bwe namwe baganda bange sibalimba nze wenkulidde njiza omuntu biwummule bireke ebyensibwe bityo giwummulokite mikwano bwe kityo nze binnemye okutegeera kuba jjo tegesibwa n'oyo gw'olina yawakulimba tomwetekera n'agamanyi omugamba abikke bujja bwe nankwe baganda bange sibalimba nze wenkulidde njiza omuntu emikwano si gyemibi naye obujja yettabu oyo gw'oleka kasiteeku akatono nakyo kimukaabya songa tetwenkanenkanenka buguye bwatyo bwetutunda buli omu n'omukisa gwe guno gwa mbwa guno gwa mbuzi omukisa gw'embwa tegwisa mbuzi malagala tebatukomya baba n'abantu baffe wigira obasembeza yebakwogerera akakamboke kwakumesebwa okereepo bye bakala anti baminwa gyabwe wabula katekisawo ekidduke olwaba babi talante tabwiranga nabanzaala wadoti nyo nabuuza seeki muganda wange yaŋŋamba wummula nti baleke jjofa bakuma kubanga be baganda baffe ogereepo bye baagala anti bamimwa gyabwe baleke jjofa bakuma kubanga be baganda baffe bogere bye baagala anti bamimwa gyabwe baleke jjofa bakuma kubanga be baganda baffe bogere bye baagala anti bamimwa gyabwe baleke jjofa bakuma kubanga be baganda baffe zinkugamba tyanga omuntu mugendekompola talina kisaayiza kikulesa nsonga tekungulwa tuvaamu muggo gye baagala anti bamimwa gyabwe baleke jjofa bakuma kubanga be baganda baffe abalya mmere nga basukka omulya mmere nga wadabu wanakulaga ka smaila kakabenje nga yali kubangira okufa bwe batyo omuntu gw'olisembeza n'osuzanga ensembufundiridde kyali kuwa okukusima mwangu oyo ali kuyengera obutwa bwe batyo oyo gw'oli kwatira ensimbi zose bonoowola omusika omukono wawulire nti okudde kabenje olabe agensanafu ku lugendo omuyo n'ategaoyo gw'oyita munno ogw'osindira ssebo bwafubo naawe gw'oyamba naba bwakubunya uganda yonna tyo yasigadde kuba kondo kwa jino chitono na ekale mama.
Mokele, yema okala, chiba mima chabwe. Na ingejo suwa kuma, kubanga beba kanda base.
Se mungu ye musuba wange, seta kenga, nalimusibe katindaba. Nalikatoka tinguze kweli.
Mokele, yema okala, chiba mima chabwe. Na ingejo suwa kuma, kubanga beba kanda base. Yeah, boy.